tamu cinta tamu beba Yahweh. You are just the same Yahweh. You are my provider Yahweh. You are my healer Yahweh. Give me victory Yahweh. Kale lesa mwangwile nkondo. Kale mwangwile. Kale lesa mwangwile nkondo. Kale mwangwile. Kale lesa mwangwile nkondo.
Download and share.